waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
astraaliya waxa ay ka mid tahay waddamada kaymahoodu ay ugu gubashada badan yihiin dunida daafaheeda iyadoo haatan la sii galayo waqtigii kulaylaha ee jiilaalka haddaba khataraha gubashada kaymuhu aad ayay u sarreeyaan markaa su'aashu waxaa weeye sidee loogu diyaargaroobi karaa gubashada kaymaha nafta bani aadankana loo badbaadin karaa helen guul ayaa ka warramaysa khibradaheeda dabka kaymaha oo lix sano haatan ka hor qoyskeedu uu dab ku qabsaday magaalada beth waxayna sheegaysaa wixii ay kala baxeen gurigooda oo dabku halkaasi uu ku gubay kuna basbeelay waxayna tiri
We had our passports because we'd been away about 6 months before, so I got those. I think that's a very important thing to have.
Waxaanay sarnay baasaboorradannada maxaa yeelay ayay tiri waxaan dibadda u baxnay lix bilood ka hor sidaa daraaddeed iyagaan qaaday waxaana filayaa in ay baasaboorradu muhiim yihiin in la qaato waxaan soo qabtay boorsadaydii shaqada dharkaygii shaqada boorso jeebtii ninkayga oo kiyaalaha runtii intaas ayaan qaaday waxaan qaadannay ayay tiri sallad cagaara oo kuwa lagu dukaamaystaa oo alaabi ay nooga buuxdo intaa base ayaan runtii ka qaaday gurigii waxyaabahaas kooban ayay awooday helen iyo qoyskeedu inay ka qaataan gurigii oo isagu halkaasi ku gubtay kuna basbeelay balse guushu waxa ay tahay in iyagii ay badbaadeen waxaa xusid mudan in aynan helen iyo qoyskeeduba ayna ku noolayn eeryooyinka dabku aadka ooga kaco balse nin ayaa maalin aad u kululayd isagoo isticmaalayay mashiin kulaylada qarxisa ayaa waxa uu sababay arrinkaasi holac abuurmay kaasoo markaasina sababay gubashada 70 guri haddaba waxaa jira in marar badan ay dhacdo in dadku ayna si hoose oola soconin goorta uu dhacayo dabka kaymaha ka qarxa waxaase mar walba muhiima sida uu caddaynayo ben shaved ahna isagu baadhe arrimaha aafooyinka dabka ee miyiga new south wales waxaa muhiima ayuu yidhi in aad hubsato heerarka haddaba khataraha ee gubashada dhanka kaymaha eeriyooyinka aad degan tahay ama aad ku safrayso haddii ay tahay goobaha dab gubashada kaymuhu ay aadka ugu badan tahay isagoo sheegay in ay jiraan saddex heer oo heerka hoose oo isagu khatartiisu ayna jirin iyo heerka dhexe oo khatartiisu ay dhici karto iyo heerka sare oo khatarta dabku ay tahay mid la filayo gobollada austaraaliya gobol kasta waxa uu sameeyaa inuu soo bandhigo heerarka kaymaha gubashada eeriyadaasi sidaa daraaddeed waxaa muhiima in websaydyada rasmiga aad ka eegto ama aad aabka ka soo dejisato si aad mar walba ula socoto xogahaasi sida ben shevard uu isagu caddaynayo waxaa muhiima in dadka guryaha degani ay qorsho diyaara ay haystaan mar walbaba taasoo markaasina ay tahay tallaabooyinka ay qaadayaan haddii dab uu qarxo ama uu gubto waxa ay samayn lahaayeenna iyaguna diyaar ay u tahay wuxuuna yidhi
First and foremost, the most important thing to do is to have a discussion with each other about what you will do in the event that a fire threatens.
Marka ugu horreysa waxa ugu muhiimsan in la sameeyo waa in laga wada hadlo waxa aad ku dhaqaajin lahayd haddii ay khatarta dabku ay timaado inta badan waxaan aragnaa in dadku ayna samaynin wada tashigaasi hore ayna isku dayaan in ay ka wada tashtaan daqiiqadaha ugu dambeeya ayuu yidhi waa middaasi marka uu shilku dhacayo sababtoo ah buu yidhi waxaan kaaga baahannahay in aad go'aan qaadato waqtiga la degan yahay haddii uu qorshahaagu yahay in aad dhaqaajiso waqtiga khatarta dabka u yimaado jidkeed ku baxsanaysaa xaggee baabuurka aad ku wadi waxaa kaloo muhiima ayuu yidhi muxuu yahay haddaba qorshaha xiga haddii jidka aad ku qorshaysata eed ku socoto uu noqdo mid xidhan xaggee kaloo aad aadi kartaa jidkee kale oo aad markaasi qaban kartaa ayuu yidhi shevet haddaba markii aad qaadato go'aankaasi ku dhaqaaji reerkaagana ogow mar walbaba lana soco digniinaha hay-adaha gurmadka ee arrimaha haddaba dababku ay bixiyaan meel kasta oo aad joogto iyadoo jiraan mararka qaar in haddaba luqado kala duwana xataa ay suurtagal tahay in websaydyada aad ka hesho xogaha looga baahan yahay dhanka dabka. Waxyaabaha sidoo kaleete muhiimka ah waxaa ka mid ah haddii aad leedahay guri, isku day markaad sii baxsanayso in aad nadiifiso hareeraha guriga, mar walba in aad cawska mashiin gelisana isku day si ayna haddii dab dhaco holaca haddaba durba aynan u qabsanin. Arrintaasi waa mid aad muhiim u ah. Sidoo kale, isdiyaarintu iyo qorshe qaadashadu kuma koobna oo keliya dadka guryaha deggan. Haddii aad ku safrayso goob kaymuhu gubashadoodu ay aad ugu badan tahay, waxaad u baahan tahay in aad diyaargarow dheeraada aad samayso si aad u hesho qorshe aad markaa diyaarsatay oo aad ku baxsato. Wax kasta oo diyaargarow la sameeyo waxaa dhacda in kaymuhu haddaba waddanka Australia waqtiga jiilaalka ay gubtaan, marka waxaa muhiima marka dabku qaxo ama uu qarxo in qofku uu naftiisa iyo qoyskiisa iyo dadka la noolba badbaadadooda ka fikiro isaga oon isku mashquulinaynin hantida kale ee halkaasi ku gubanaysa, isaga oo isku dayaya in uu wixii fudud oo markaa muhiima noloshana aan looga maarmaynin uu horay gacanta ugu sii qabsado.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.